dani dali era kati kweva obula mwange ekwe mpate byange yonna umutima gwe gusimye ababepe isibalaba tebamanyi mukwano ekwe sanyalaza mukulaba kumanyi mukwano olugendo lwempise mulunene nanonya omutuufu olumbikomye era bayaye lwendabyeko mbalage nga maliriza omutima bagumenye naye gwe bulijjo gwe ninda atebenkeza obulamu bwange ye gwe olunjo w'empisa ze gwe nonzeyo mu bangi kala ye gwe oyomugawana akalulu kakutenze bambi mwena abalesewo ne muswala nze sebanga kadalidali era kati kwekweva obulamu bwange ekwe gwe mpate byange byonna omutima gwe gusimye ababepe isibalaba tebamanyi mukwano ekwe sanyalaza bwe nkulaba bumanyi omukwano ebiseera byange byemaze bingi nga zabirirawo omu mu bangi ekyo katonda kyaterekera tekirivunda olwaleera zijjukidde nange ayagalibwa omumbe janzani atalina kyenina adamanyi tuba abasajja balemerako nze n'abalwanyisa okujja kuleka muwaneko waakiri
Siwanga kadali dali era kati kwe kweva obula.